Back. This is at www.wrir.org. My name is David, also known as DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday on WRIRLP 97.3 FM Richmond, bringing you 2 hours of Congolese music. Look for Greybeard and the other black music in this time slot, and he'll be joining me in a little less than an hour, about 56 minutes, for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence. That last track was, of course, Le Karma Pa, from the great 2017 2-CD set Caligula. We heard the song called AVC Mouvissant. Before that, Bozi Boziana, Leanti Choc, from an LP, self-titled LP. Actually, the LP is called Sholi, sorry. On the Rhythms at Music label, we heard the song called Wabi. Before that, Pacha Miliki and Orchestra La Geneva. From the CD, self-titled CD, Pacha Miliki and L'Orchestra La Geneva, we heard the song called Jackie Yako. And before that, Mouvalouf Lukari. From their CD, Ebandele Ya Bulo, we heard the song called Na Kobota. I'm going to play some more newer music for you. Actually, this is from 1999. This is an early CD with Fally Ipupa on it. I played some of it the other day. I kind of like this CD a lot. It's a group called Talent Latent, La Nouvelle Vague. We're going to hear this song from their CD called Fasse B. We're going to hear a song off this one called Sa Grave.
Elili Amoto, Etere Mapabe Sokimoto Atelemi, Sec Production Serge Kayembe, Titi Compador, Oyoki Godefroy Bonzonzi. Oto Beni. Santa biloko nyoso holi ya kiviki Soki yoko koka Kozongi sayango na mono ko mama
Oingo esili Eko mi bondo ki mama Nako kijusuye Kozongi sayo na mote mananga See. Kandelo o
Ismaela e
Rosala Fonte
Pourtant ça la kinga rien
Ekutonga na yo to solo la kite na komi lokola taba akuti ko ina zamba azobanga liwana ye koki Micheline Okemba ya Michou champion d'Afrique nazali komi tuna tena bole loyo sokito solo la kina yo quartier au balouki au kenayo 115 à la nalikanicité motonga la tiki qui dit bakuna et konsuke la ebony nasi mananga calme awo komi singa yene sikaba koma kate olingi otikanga ye Talanainu, situation nangai, a maman, ya Joseph, tata, paladolo tisangai, atando tona pongi, ope sangai, komo na yo, nale kisa annonce taba journo na television, baluka yo, majoli, komo na batisa yo. N'est-il pas permis de rêver? Je t'ai vu, je sais que mon rêve se réalisera un jour. Misère belle et cactée, hein? Nakoma kosa melankolo Yahweh Akiti selanga monzoto ya barwa maj E komi sangai e paina yo Na mokili eko mama Bokutani ya azare zala kate Awa onte Suriro tike langa mokolo yango Yekanga malelongi nanga Nakoma kosambelo bimelanga lisusu mbala mibale Lokola apparition yango
Personne ne comprendra mon problème.
Ngala koma na ba vision tango na tambolaka. Moi signo sola komona na mosika na kanisi yo. Pena poti mbango ya pamba. Yote
Kali, lelo e komi bololo boye.
Et pourtant, mon bali e mokona mokili oyo e komon kache. Yango wana basala mwasi po elengi e zala. Mite mami bale mi kokana, bakila mandoto masangala. La mapwela o. Lika moya mwasi na mobali e kosani sa peko gomi sabato. Matata zali lokola monguna ako bebisa makwela ya bana. Ako sabote po ali ya malamu we. Oko moya nga oko zomo susu oko muta bomengo toli kama. Nani azali parfena mokili uyu. Toto ya mote zali sema bele nani ya posani. Libala, se boyokani, komedi na makwela eko samwi sanzoto, oligi di monsolo bato yokana o. Bisya libala, se boyokani, komedi na makwela eko samwi sanzoto, oligi di monsolo bato yokana o.
Oscar! motema mama e payo zaliye die kanisa kangaye okosa kinga yo lobi ngai na kobala seyo okay yo kiminga ye kola kate mama e bogi yo lobana ngai no kina longola Tambola mosso sonne na gagne Zaliye die kanisa kangaye Okosa kinga yo lobi kaina kobala seyoe Okei yo kiminga ye kola kate mama Ebongi yo lobana kaina kina longola motema Bonga tambula mosusunde na ganye
That was, of course, Le Tout Puissant OK Jazz, the OK Jazz from an LP, double LP that came out in 2017 called The Loninjasa Years, 1956 to 1961 on the Belgian Planet Ilunga label. That was a song called Christine Yo Nde Boye. Before that, Nganga Edo, or Edo Nganga, from the Bantus de la Capitale. He's must be 85, 86 years old now. New CD from him called Le Patriarche de la Rumba Congolais. We heard a song off of that called C'est Toujours Comme Ça. Before that, also from the Bantus de la Capitale, Lambert Kabako, who's also getting up there in years. Actually, I think Lambert Kabako may have passed away right after the CD came out. The CD is called Walai, and the song was called Libala Ya Ndoto. If he hasn't passed away, I apologize for that. Anyway, let's hear some more music in a minute. But first, let me tell you that support for WRIR comes from the Maudlin Center at the University of Richmond. Ticket information and the Maudlin Center's complete schedule of events can be found at maudlin.richmond.edu. And our track list is at www.wrir.org. You hear something you like, you can go there and check it out. And there's links there that can show you where you can find some of it. All right, we're going to hear another Planet Ilunga album later. But right now, let's go back and hear one more thing from Le Bantu de la Capitale. They just put out, believe it or not, the band was founded in 1959, I can't remember which. But coming up to celebrate their 60th anniversary of the band, they just, with the remaining living members, they just put out a new CD called Le Meilleur de Grand Calais, Volume 1, or The Best of the Grand Calais, Volume 1, Joseph Kabasele, also known as the Grand Calais, and his group L'African Jazz, were playing simultaneously with the Bantus de la Capitale back in the 50s, 60s, 70s, and even in the 80s. Anyway, this I don't know if they went all the way up to the 80s or not. I'm having a gray hair moment today, so just bear with me. Anyway, they're going to play the Grand Calais song Bolingo Sucate, but done by the Bantus de la Capitale on a brand new CD.
Bolingo ya bomwana ezali senanga nyonso nazali seko banza yo Angelique moi sinaliga boni bako pekisa ngai na banda na yo nako kipate oye
Mamwe Kunene butudila kumweka Museji wa benyi bwa mabakawaye Chanda ne ngalula Chanda ne ngalula
kozala kamwene wa kusela bitano kadi wa kusela binaye chandande ngalula chandande ngalula kamwene wa kusela bitano kadi wa kusela binaye tuamba wakandi ngamamwe kunene mutudila kumweka museji wa benyi kwa baba kawaye tuamba wakandi ngamamwe kunene mutudila kumweka museji wa benyi kwa baba kawaye
That was one more song with Le Grand Calais, but that was actually Dr. Nico along with the African Jazz from Double LP, which came out this year on the Belgian Planet Ilunga label. Double LP of songs written and guitar played by the late great Dr. Nico, Nicolas Cassanda. The name of the LP is Le Dieu de la Guitare. The song we heard was Chiandanda Galula from that one, and we heard something from another song with African Jazz earlier, along with Le Bantu de la Capitale from their new CD called Les Meilleurs du Grand Calais Volume 1. And then we heard some Thuzaina de Denis and Roxy, Kelly and Bruno. We heard the song called Baba Tron's Na Bambongo. That's actually the name of the album. The song we heard was Basusi Yamotema no Naboi. Going to play some more music now. Let's hear something from one of the great editions Veve compilations that came out years and years and years ago, back in the late 70s, early 80s. This one, we're going to play a song off of this one, simply called Editions Veve. It's the name of the album. It's actually on the African music label. And we're going to hear a song from Orchestra Continental called Yoka Shock.
Ma ki na lo ka
ngayo yo na le mbi ngayo yo na le mbi Nalembi ngana kotunaka na sala boyo siliki na tuna boyo tomboki ebongi seto kabwana bolingo ngana lembi lelo nazoki ngai na keiye
makoyonga nalingaki azali na ye nzoka kimpungu mpungu
tobandaki bolingo na tango ya kimbangu toli tozwaki na kamba oti wapie tobandaki bolingo na tango ya bakoko matoi babendaki biso otali zero
bolingo nga nalembi lelo nazoki ngai nakei ye makoyo nga nalingaki azali na ye nzoka kimpungumpungu
nakenda ata na ndako natuna na baleki balobi obimaki na koka te nakenda ata miziki motema ekobeta bambanda batondi na koka te
bolingo nga nalembi lelo nazoki ngai nakei ye makoyo nga nalingaki azali na ye nzoka kimpungumpungu tovandi mwa bambula eleki mwa mikolo mabe na ye ye asolo eleki tovandi mwa bambula eleki mwa mikolo mabe na ye ye asolo eleki
oh makoyo mwanate
na barabara mputa lingwala
bolingo nga nalembi lelo nazoki ngai nakei ye makoyo nga nalingaki azali na ye nzoka kimpungumpungu tovandi mwa bambula eleki mwa mikolo mabe na ye ye asolo eleki tovandi mwa bambula eleki mwa mikolo mabe na ye ye asolo eleki nzambe nga nalembi nzambe nga nalembi kimpungumpungu
nakotika ye na ndako mpe na nsima bimi nakosanga mpe na pokwa natuna atomboki yokaki yano mwasi ya kopesa mwana lesa
bomba ebanda boninga na bana
siatapata
mobali lokola yo atati
nzambe nga nalembi nzambe nga nalembi kimpungumpungu
natuna bana kije bayebisinga nasala nyonso mobali akoki kosala yoka eyano mwasi akopesa mobali na ye
bongo ebanda boninga na bana
siatapata
mobali lokola yo atati
nzambe nga nalembi nzambe nga nalembi kimpungumpungu
napenda matoi atali zero nasala nyonso mobali akoki kosala yoka eyano mwasi akopesa lesalandu
bongo ebanda boninga na bana
siatapata
mobali lokola yo atati
nzambe nga nalembi nzambe nga nalembi kimpungumpungu
selimile moshe leo
thank you.
kome
Sienta pata
Koko mai
Kepongo
Mwasi kitoko
Sienta pata
Kepongo
Kepongo
Makamoti nata
Sienta pata
Kepongo
Kepongo pongo
Yeah
Sienta pata Kepongo pongo
Yeah
Sienta pata Kepongo
Mwasi kitoko
Sienta pata Kepongo pongo
Abanda te
Sienta pata Kepongo pongo
Yeah
seconds? What? I only got 30 seconds? Okay. This is DJ Greybeard here at WRIR-LP 97.3 FM, Richmond Independent Radio. I'm the host of The Other Black Music. Every other Sunday, 3 to 5 p.m., I bring you music ignored by other Richmond radio stations. Zydeco, funk, rock, jazz, blues, all kinds of wonderful black music you don't get to hear anywhere else but here on WRIR-LP 97.3 FM.
Yeah.
a un message à adresser aux camarades militants.
Oui, oui, camarade Kibouilou Amédé, je voudrais adresser un message aux camarades militants de répondre à l'appel de l'IGC. Arrondissement 1, arrondissement 2, arrondissement 3, 4, 5 et 6.
Et tu as oublié les camarades de l'intérieur.
Mais non, mais ils m'entendent très bien.
Content.
Oui, content, ils m'entendent bien jusqu'à Diba.
Il faut parler aussi de Pouya et de toutes les régions.
Bien. Pouya, Ouesso, Iguala et La Buenza, à mon pépé exactement à Nilaï.
Bilingue et à Congo populaire, je ne sais pas. Je ne sais la Buenza, je ne sais Kivet, je ne sais Niali, je ne sais Congo populaire, et Bogui, qui se sont tous à la Bilaga, tous aux gars cimentés, tous la Kizan, la Kizan, tous à l'Imana Congo populaire.
In the background, the orchestra Es Super Boboto do Congo from a single. This is the B-side of that single. URFC is the name of the song. We just heard the A-side a minute ago from the same single. We heard a song called UJSC. And we're going to play this out until it's 5 o'clock, and then it'll be time for the Motherland Influence. Thanks for listening. See you again in 2 weeks. Thank you.